zwap.com.
Mama wangxelela niboncedo myumntu noba senlungelwa nihlale ndingumntu kaloku izinto ziyathi azifani nzu. Mama wangxelela niboncedo myumntu noba senlungelwa nihlale ndingumntu kaloku izinto ziyathi azifani nzu. Kwainta yakha ngoboya benye inta yakha ngoboya benye kwainta yakha ngoboya benye inta yakha ngoboya benye sekuzim ewe sekuyakhanya bekunzim kukwela ubumnyama bezithi andizuphelela nda bese becimilila ithu crazy why light ilight tshona kumbula amazwi kamama zinethile imvula lenjesililanga iwelile imifula ewe yomithandi ndikhulile ndiyindoda ndinomntana ndingutati indaga yakha ngoboya benye mnandavum bathi umama ndisakhula loo nto ndiye ndayibona kum bendingasayibona ifuture hlalendibhuka pela unkulunkulu athumela abantu kwethu bumnyameni bandikhula inda yakha ngoboya benye inta yakha ngoboya benye kwainta yakha ngoboya benye inta yakha ngoboya benye kwainta yakha ngoboya benye inta yakha ngoboya benye kwainta yakha ngoboya benye inta yakha ngoboya benye
fleshi dala ndishumayela ndisithi intaka yakha ngoboya benye intaka inxeba lenye indoda lihlekwa izandla ziyageza nawayesitshutata ukhona nje kubuhlungu kususunoxhaka kufuneka ubuthulu kuzuphume ebunzimeni umntu uyafunda ukuhamba kubona ayonto elulu kuvulelwa ikruba ndinalo unalithuba lokuthandaza unako ndinako ukohlulela intsimba ndinalo unalithuba lokuthandaza unako ndinako ukohlulela intsimba
mama wangxelela ndiboncedo myumntu noba senlungelwa ndihlale ndingumntu kaloku izinto ziyathi azifani nzu mama wangxelela ndiboncedo myumntu noba senlungelwa ndihlale ndingumntu kaloku izinto ziyathi azifani nzu inta yakha ngoboya benye inta yakha ngoboya benye kwainta yakha ngoboya benye inta yakha ngoboya benye kwainta yakha ngoboya benye inta yakha ngoboya benye kwainta yakha ngoboya benye inta yakha ngoboya benye
zwap.com.